Takuwa etugu ukiwa Halim, siniwe Ali ukiwa Amina. Kama mapenzi maji ntachimba visima, nisikukose nikaumia. Takuwa mototi ukiwa mbali nami, nomba milele ubaki na mimi hani. Ukiwa gauri takuwa sherukani, zina nitesa nisia. Tusiachane baby oh, mageta mengone tu yafungue. Usionekane penzio, kufiche ndani wasikuchukue. Mnitazame mwenzio oh, na ayo macho ya nuru rain. Nazuri wako video, mimi niseme nini tena. Yu nakupenda yu
everything in my life. Switch your lighter in my life. Yeah, yeah. Baby, everything in my life. Because of you, this heavy in my life. You're my everything in my life. Hakuna wewe bila me in my life. Because of you, this heavy in my life. Sina wa sita wa saba, nimempa moja namba. Penzi limenibamba, amenibamba tumebamba. Ninege wakanfunga gikamba, usiku narudi kwa banda. Sio kwa yake misamba, sipigi minacheza tu. Tusiachane baby, mageta mbinguni tuyafungue. Usionekane penzio, kufiche ndani wasikuchukue. Nitazame mwenzio oh, na yo macho ya nuru wine. Uzuri wako video oh, mimi niseme nini tena.
Yu nakupenda yu
Mix Killer.